Ninataka nikutumikie, hey.
Mpenzi wa roho yangu.
Ninataka nikutumikie, hey.
Yesu wangu.
Ninataka nikutumikie, hey.
Mpenzi wa roho yangu.
Ninataka nikutumikie, hey.
Yesu wangu.
Ninataka nikutumikie, moyo wangu ukone, nikuone maishani baba, uniongoze. Nikuone masomoni mwangu, ewe mwalimu bora. Nikuone kwa safari yangu, ewe kiongozi bora. Mwili natamani nikuone yawe, nikuone yawe. Mwili natamani nikuone yawe, nikuone yawe. Mwili natamani nikuone yawe, nikuone yawe. Mwili natamani nikuone yawe, nikuone baba.
Nikutumikie, hey.
Mpenzi wa roho yangu.
Ninataka nikutumikie, hey.
Yesu wangu.
Ninataka nikutumikie, hey.
Mpenzi wa roho yangu.
Ninataka nikutumikie, hey.
Yesu wangu.
Baba,
hey. Baba,
nataka nikutumikie.
Nataka nikutumikie.
Nataka nikutumikie.
Oh.
Oh. Baba,
asante Yesu.
Nimechoshwa na majonzi.
Nimechoshwa
na maneno.
Nimechoshwa
na majonzi. Na maneno kila mara ninalia.
Nalia usiku na mchana.
Nataka unisaidie.
Nione Yesu.
Nataka unione. Sitaki unilenge.
Usinilenge.
Nataka unisaidie. Nataka unione. Sijaona mfalme kama wewe, sijaona baba kama wewe.
Ninataka nikutumikie, hey.
Mpenzi wa roho yangu.
Ninataka nikutumikie, hey.
Yesu wangu.
Ninataka nikutumikie, hey.
Mpenzi wa roho yangu.
Ninataka nikutumikie, hey.
Njili naichapa, tena bila shaka. Riziki yangu hapa naipata kwa haraka. Uzima uko hapa, achene kuhangaika. Kiboko kitawachapa, achene kubabaika. Vijana hebu njeni tumabudu huyu Mungu. Ya mbele huya jui, tafadhali badilika. Epukana na bangi ya dunia ni machungu. Sipo jibadili utabaki kuteseka. Utabaki kuteseka, yeah.
Injili iendele. Wachungaji yendele,
yendele.
Waimbaji yendele,
yendele.
Watoto yendele,
yendele.
Waimbaji yendele,
yendele.
Aha, Smart Records, we are in the building. May God raise you, man.